sawirki shanat asimadi dalki la araw Jerusalem way kiyali mel biyo iska koyan oo sidii war ahan wartaasna way ka buuhi biyo biyogaasna way liki daaweeyi jiri sidii tahliil ahaan dadkii jiran nin dadka kamid eh oo jiranay 38 sano yaa Isa Ankoy wayna fadhi meeshi meelowgii warta agteed markaas yaa way ka ari adi intii faysato fadaase an intii faysado fadaaye laakiin Isa yaa inka jawaabi saas markaas yaa Isa way ka ari adi is soogsooy magdii roogsatana way ani koo fadaay inii socoto darintaana hore an usato saas dartiyeed yaa Isa way ki jawaabi hadal saxsan dadkii kala dhamaagna way an hanaageen Isa dadkii Yuhuuddu hoggaamiyayaan wayni ka ari sidee ninkan dadku noo an eh an daaweeyi kore laakiin dadkii kalena way areen Yuhuud ahay lankun lankii eebbe dhanshay ka kooyi waa markii aka kooyo dhankii eebbehey unun inin aaminno yaa lifadee lanka saxda ahna lankun waa nabi eebbehey soo diri oo in la aamin la fadaayana waa.